fresh on the day.
Exclusive from Kwaza Music Club. Yeah.
Citizen.
It's the gaffer in the building.
Yeah. Nikumbuka masiku ya kudala. Negali huyanda ulalu yando. Ndaga sola jeni wagaga. Ala ndaga sola peki wagaga. No saziba then you came my way. Agutonde ya luyanda tuwe block and so. Nipe gulumba for the love that you gave to me. Yes, my last name wana wa mawatala. Wana huota tani wenda tovilo. Muli supu wa wika mwunga. Me and you I said me and you
oh, oh, oh. Yeah, me say
me and you. Kina mtu unga watu andanya. Me and you. Tuaka chato na mulu yendo.
Mr. Gaffer.
Me and you. Kina mtu unga watu andanya. Me and you.
OG.
Tuaka chato na mulu yendo.
Check me out, look. A baby ni rimu ahwili. Swe watatu siyani mbulimu nsiyanchili. I'm willing to make a family with you my darling. Imagine tobiro mwangandani shu ya chilling. Umangole haundiga ngila tunye mu baby. Kandi sale mendiri ndila tunye mwa bedi. Oyu mnyama waluwa sauli hamulesi. Uli guabu sale meguruela guinda chokoleti. Mimi langa sunu wandidi nchabu mibwangu. Dago toga gunchitu msima ya pia kare wangu. Dalumbaleza wangu agulelege gujuru sunu oga lungu gangu. Mr. Gaffer.
Mr. Hamutombai Elmoya Swaggy Knox Biggie Whiz Collins Plomoda Wapa Munzai Eltoa Triple T Navambi Navambai.